going down.
Bazooka, baby.
Still,
hop, I'm charging the one cast him up.
Bazooka,
out of 10, cool at 10.
Make a check, you talk as a money.
Nakupenda manze woku, I'm humble.
Need the bazenga daddy. Naifanya vi easy, raisi nani.
Roger that.
Tawezana.
Mali safi and the chain chain.
DJ Chezak.
Hello, it's me again.
Hapa niko sakata, sakata, kam sakata.
Hello, it's me again.
Who am I?
DJ Shaheem.
Femi, dole.
DJ Shaheem.
Sulkuna dek chapiana nae.
On Instagram at DJ underscore Shaheem. That's S-H-A-H-E-I-M.
Go Beats, Mr. 808.
Okonko pole nimekuja ghafla. Ni vile we ukuwa umenibamba.
Femi wampia kongu we ni mso. Kwanza vilo lituwa shakwile kwa sialigiso.
Na kupenda manze we ukuwa mhambo.
Asante.
Legend, kwangu we ni icon.
Story za icon, kwanza we kambali. Femi one, mukwa nimekutamani.
Okuongo umeanza kunichocha.
Azi
Nisho, ni wapi uliniona?
Femi one,
eh?
We unibamba. Kwa Instagram nikichekizo mapaja.
Okuongo na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi one nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla.
Okuongo na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi one nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla. Iko, haga yako iko. Naipenda kamke nyumbani na mwiko.
Meja umeanza kuniflata. Unataka kunikula kama plata.
Iyo kifua nataka kuichambua. Mi nataka kukulamba mbako ushindwe kupumua.
Kidesign umeanza kunibamba. Nikikupea usiende kutangaza.
Iyo ni siri.
Wazi.
Gapi namba. Sitambia mtu, sitambia takinkaka.
Haina noma leo utanikula. Lakini kani ndogo usishinde.
Kamali au mare mare. Akakanguna ni kamali au mare mare. Akakanguna ni kamali au mare mare. Ni kamali au mare mare. Akakanguna ni kangale au shashamane. Ni kangale au shashamane. Akakanguna ni kamali au mare mare. Ni kamali au mare mare. Akakanguna ni kangale au shashamane. Kangalea ushashamane.
Mami weni mali siyo mare mare. Ndani ya dera kama msumare. Nikona wish na siyo gare. Nakani ngoko mimi nisha mare. Mavela zimeshika kijela. Musela put your hand in the air. Make a fist Mandela. Kwa jela na stela ndokwela. Kani ngoma kapela. Kani mbosho kwa hela. Kunyeshe umbrella.
Nyeke mon
shafashi na mbosho.
Nyeke mon
Nyedete kigosho.
Nyeke mon
karedio gashoro.
Nyeke mon.
Akakanguna ni kamali au mare mare. Ni kamali au mare mare. Akakanguna ni kangale au shashamane. Ni kangale au shashamane. Akakanguna ni kamali au mare mare. Ni kamali au mare mare. Akakanguna ni kangale au shashamane. Ni kangale au shashamane.
Follow him on Instagram at DJ underscore Shaheem. That's S-H-A-H-E-I-M.
Lakini kuna siri ndawa ibia.
Adams.
DJ Shaheem. DJ Shaheem.
Hatu napenda koni kikupa mpaka moni. Nikipe Kenya, pe Kenya, nisiwai nichelewe. Kikuchumu mdomoni, tachi tachi kiononi. Nuna te Kenya, te Kenya, na kufanya ulewe.
You must see Jackalet Monster. Soon my contemplates on that. And baby better ride for me and show me that you're mine. Oh, oh. I'ma go downtown for ya. Call your king, put the crown on ya. And baby take your time with me. Let's flow like river now.
Aba, asa show me like it wamekupa mama. And mucho tama, kama inazama. Nipupike chenga kwa dana dana. Tu wafunge kele.
Ay, ay, ay. Yoni usiku mchana. Jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila meniba mama. Tu wafunge kele. Bana wanao.
Seme hii mwaka sina scandal. Kuna ngoko na die ku dismantle. Hii time ya mwezi huna tampon. Usinyonge nyoka kama huna valon. Baby girl, pardon. Chuma inavuma, ikiskumwa. I'm a love doctor, kinikmtuma. Na wabeba beba bila kifua. 2022 naomba kura. MCA langata isha kuwa. Alejandro love quotes.
Jaja, with your sexy body, Carolina. For your love, I go far like John Cena. Atakama nikiwa nguvu sina. Kupe kila kitu,
oh, baby.
Uchaina kwa siku,
oh, baby.
Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu,
oh, baby.
Uchaina kwa siku,
oh, baby.
Tufanye mavitu, baby. Vitu, baby. Sata kiss long na po wine.
Jaja, you put the jaja. Jaja, you put the jaja.
No, no, no.
Jaja, you put the jaja.
No, no.
Jaja, you put the jaja. Jaja, you put the jaja. Jaja, you put the jaja. Jaja, you put the jaja.
Ni bahati na the council.
Madi kwenye track. Bahana the council. Mahita tunaleta. Nikufunika na.
Nikiwa na jaja. Baraka zina jaja. Maheta wanabonga.
DJ Shaheen.
Refarini mwenyezi Asha kuliza Yomana mina pendwa na Mistari zikotamuka Ni vitu ngapi mtani meona Kabla kajaiva ya nilisota Poha nijue jajali niona Wacha sahi blog ina bonga
Madi kwenye track
Kererembe
Bahana the council
Kererembe
Maheta tunaleta
Kererembe
Nikifunika na
Kererembe
Nikiwa na jaja
Kererembe
Baraka zina jaja
Kererembe
Maheta wanabonga
Kererembe
Na bado show zina shona
Kererembe
Garage noma Ainaga signboard, mechanic mnoma huwa kwa kichoro choro Mungu ni noma, na jisifu Akikubariki wachajo kupiga mdomo Si bahati, koma ni meja Ini mbogi, natambu wachacha Nikiona mungu jobi sogopi warazi Aninyeke ya mbele ya mungu shukurani Kila mwaka mahis na wapagenge Mukingoja ni chape, kererembe Weke mikono juu, cheki kerende Pepo, toka, 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 teke
Ikiwa na jaja
Kererembe
Baraka zina jaja
Kererembe
Maheta wanabonga
Kererembe
Na bado show zina show
Kererembe
Badi kwenye track
Kererembe
Bahana the council
Kererembe
Mahita tunaleta
Kererembe
Are you ready? Nikuje
Hapana
Nikuje
Hapana
Tuna sonde koteja kuna soke Situ charge kwanza nishalipa token Charge smartphone sina bindogo Kuna manga kona hapa mindio jogo Niko na idea chungo taingia Si raisi uliza adinadia Makunyeto saka unadhiki Na mange usu wako mashabiki
Ikikata there is no regretting Tuna switch back to factory setting Na mindio tako izi factory zenyu Na waka casta so mashori zwenyu Wame nifuata mta wanasoma menu Wame nipata njana dishi chakula zenyu Leo daisondeka na hapa ndio venue Chapati kali ya mini kicheza na ndengu Onyesha yombegu Misi kitabu siezi someka Sipigi kavu siezi chomeka But bado naisondeka mpaka che Naipiga na naipiga mpaka ilie kama fe Pack up the place kama mende kwa kiza Bless all of y'all niko na mkono mjuchisi Nice pretty face with the bummy a figure Leon kuisondeka kama mpira la liga
Tunasafisha mitambo yeah Tukizi peleka worldwide Hey, anai boy fanya mambo Yeah we pray for your long life Fix it tonight boy Wasani mpaka lini kukaliwa chini
Our whole lives are not
Roundi hii tumekamkuwa kumesha Roundi this tumekamkuwa somesha Tunasondeka Tunasondeka hey, Domo domo mpaka lini Usubishane na nyanya yao Naboesha
Shashanga And kuna mbugi yangu nkute kwa mta Tukitasa kila siku vile inafa Usingizi lisho jala siku saba Nguze tuchafu badu na geuzana Legalize it, miti ni dawa Mangoko wote wako na umanga Mangati wote wako na umanga Mta zote ziko na umanga Kamuji sisi wote ni wako
Tanda imekazwa enyu shikishi Napita nikikata nikisipisi Napika iyo kitu inapisipisi Ukiona mina mbulu juan kwa masi Nakemba wambushiko njeri na masi Izo shimo zote mina maki Nakata best William Luso na kisi Chobuwa kasongesho Blikicho icho icho Kalongongo na banono Kilokolo tambao Kutengwangwa kwa kao
Sini wale manga
Mama
Mazi wanataka nende bash, bash.
Machali wanataka nipike bash, bash.
Sungu na mkamba sizi clash, clash.
Miuya na makuku yoni bash, bash.
Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby bass, bass, usitoke bash, bass. Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby bass, bass, usitoke bash, bass.
Kumdomo ni mejaza machuinga mna gat. Mashwari wakicheza ma ping pong na ass. Mafela tunazimosha kajiko na gas. Pigia kina niko timo na mwes. Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby back it up, mina penda that ass.
That ass ina bounce marvelous. Usiweke back, mina penda kirivas.
Leta ma drinks na makoro. Kama na bleki basi wacha dema do. Ro, kama taki pigwa mbo. Wacha kalale guest room na magodo. Ro, kama taki pigwa mbo. Wacha kalale guest room na magodo.
So biggie biggie control,
pull it, pull it.
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 Simamisha, weka kando. Hey naikula kama hongo. Haka kadogo, haka kanono. Kana kaka kamepigwa bobo.
Wapi permit ya kubeba hii muziki? Hii lori haisikiagi mashimo. Kifo cha mende, kompa mwiko afande. Kana taka fimbo.
Ratatata, piga ua, hapana tambua. Sukuma ndani kama yana sumbua. Haka soma kama mbuku, naka seti kama nuku. Tunavua luku luku, tunabaki kama nuku.
Look fiti na feel fiti. Yule boys fisi ya meva suti. Atele mwende niki ride na masterpiece.
So biggie biggie control. So biggie biggie control. So biggie biggie control. So biggie biggie control. So biggie biggie control.
Zimeria tu kejani media ina digito na mabuse babi bundoks na di area tu mepige kambi ay
ina di with the pretty girl team give me your team cause you know me only
Brand on the place cause you know we born it
mamore wakonda katbana zima bani
kingale ama shashamane vijiji ama ni majane kamna mamu nita magarange mange uso metepo nita zamandane
digi digi madogo dhane wo digi da digi digi madogo dhane wo digi da digi digi Madogo dhane wo digi da arufo kama shala ziki nice gumi mina digi digi madogo dhane wo digi da digi digi madogo dhane wo digi da digi digi madogo dhane wo digi da arufo kama shala ziki nice gumi mina
kilalo akikingia usike jana kichapo akikingia mkishada kibao ama kijaki taska kinyaru kwanza kibanki rasta kule na kijingri siti mushi na firimbi ni nambugi na siringi ni nadungi ya shilingi kame dubo na kiingi kani mblina we machiki anazoza kama chichi Kibondia pigwe miti Kibibo ama ashike kifanta Kiboza ama ugong na kada Kishisha ama abong idada Kirungu adi abeng kitanda
Digi digi madogo dhane wo digi da Digi digi madogo dhane wo digi da Digi digi digida Arufo kama shada ziki na esko mimina Digi digi madogo dhanya wo digida Digi digi madogo dhanya wo digida Digi digi madogo dhanya wo digida
Chibobo wangu, mhodari wangu Chibobo wangu, mhodari wangu Siwezi kukatana kupenda na bado na amini Siwezi kukutenda kila day bana mi bado na kuwaza Umefitro yangu bado inakuwaza Kukutex banda nolepua ni mablanda Kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda Ulinipenda mi, ata kulikachana Ata ulize mi, siwezi kukukana Ulinipenda vile tuki manga chapo dondo Wakati sinadoni kibishana na kamongo Tony ukipita na maboy, wana tense Nazidi kuwa lenda ndo iweze kuwa pain Siwezi kukupima we, siyo mama pima Itabidi nikubebe tu kabegani Siwezi kukupima we, siyo mama pima Itabidi nikubebe tu kabegani
We got a lot of books, catch longer than a bus. Man, we some warriors, digging at your heart through the cardio. Beyonce the top of the aria. She got a lot, Rastafari. Me my walk one at a party, yeah. We don't feel nothing, we the hardest, yeah. Spending cash for fun, get us all up, yeah. She won't gonna wanna cause the real is real.
On the news, me in my prime, on the crime, with the dollar sign, money for my mind. Seven on the dimes.
For yeah, with them on Jesus.
What about you and the A's?
No, before yeah, with them on Jesus. Yeah, my country problem, me pass Jesus. Good in you, because now we be our own problem.
Die hard beat.
Bang!
Mama sita te amo. Love the way that you running away from me. Señorita te amo. Love the way that the booty rotates for me. Puede cuestias mi amiga. Girl, you know that I love you. Oh, oh, oh. Ika wongu kika wongu. Anything that you want me to, girl, I could do for you. Biko kwa na jeli dando. I go give you the love and show you one more. If the money you want me, me carry go. Love me, touch me, kiss me, baby, don't go. Don't go. Oh, we might not be made you alone. Please don't leave me there, no. Oh, yeah. Oh, we might not be made you alone.
Susanna, I hope you're happy now. I see you flexing on the ground with your sponsor. Susanna, I hope you're happy now. I see you change your skin color and your hair is longer now. Nakuona pale hapo kando ya Champs-Élysées. Ukitesa na kamini, yeah, 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 yeah. None of my business. And I see you in London, silicone on your mama, shaking what your doctor gave ya. On your worst behavior, Susanna Van
Zandt. Oh no no, hello hello hello
hello hello.
If you got to hear this song, somebody loves you.
Susanna Van
Zandt. Hello hello hello
hello hello.
Change your mind and come back home, somebody loves you.
Tabia, shepu ni majaliwa. Ila wengi walinyimwa tabia. Na shepu kabarikiwa. Mwanamume hisia. Pesa ni majaliwa. Ila wengi walinyimwa hisia. Na pesa kabarikiwa. Na kuona Brazil hapo Rio de Janeiro, eh. Ukiongeze wanywele senje. Nano my business. And I see you in China with the latest designer. Shaking what your doctor gave ya. On your worst behavior, Susanna Van
Zandt. Hello, hello, hello,
hello.
If you get to hear this song, somebody loves you.
Susanna Van
Zandt. Hello, hello, hello,
hello.
Change your mind and come back home, somebody loves you.
Classic. Hello, it's me again, Mr. Burudani, take away the pen. Pore kwa kuchelewa, sunajua foren. Na wapa vidonge kutuliza complain. Kichwa, sija beba kampa, oh. Hello, it's me again, Mr. Burudani. Hello, it's me again,
DJ Shaheem.
Hello, it's me again, Mr. Burudani, take away the pen. Pore kwa kuchelewa, sunajua foren. Na wapa vidonge kutuliza complain. Kichwa, sijabeba kama pambo. Akili, nimetega kwenye chambo. Fulu, chaji na fulu bando. Ukileta, so unawekwa kando. Na maseke ukitete, muulize. Ila kama mapepe, tulize. Sema nae,
oh,
kama ulijua cheche, imekuwa kasheshe. Wezi kusuia mvua, wacha inyeshe. Sema nao,
oh,
wadese,
oh,
utawa wabure sijalala. Nimeficha tu makucha. Huku ndani ndo kwanza kumekucha. Vunja mifupa waulize nani kachua buchi. Leo kama ni kishindo tingisha.
Leo
kama ni msuka pandisha.
Leo
kama ni maji mwagika.
Leo
kama ni mnazi katika.
Leo
kama ni kishindo tingisha.
Leo
kama ni msuka pandisha.
Leo
kama ni maji mwagika.
Leo
Larry Gaga.
Baby say yo mata na mata ho. My sherry coco make a bet you like that ho. Only one girl way fi eye me like laga ho. Every time I see your face na so I de stagger ho. Yo, go down on the low, down on the low. Make it do I'm on the low, make it do I'm on the low. Baby no one has to know, baby no one has to know. Baby my body wo, baby my body wo. Go down on the low, down on the low. Make it do I'm on the low. Do I'm on the low, baby, give it on the low, baby, keep it on the low, baby, my body, wo, baby, my body, wo, oh yeah.
Boy, I love my dele, oh. Nibi love my pussy, oh. Yeah. Baby, girl, I fit fight for your matter, oh. Yeah. I promise I know go to use you play my year, oh. Yeah. See your love with the sweet in my body.
Gavitu special, special for you too. Ewe unanizi maga michechetu. Tuliza akiri mentu. Ukinipa usiku nipepaka kesho. Kesho, kesho, kesho. One time, show me what your mama is ya. Two time, I put up my money. You
Jaga nigo bebe upembe chukwa chukwa.
you know I like it. Nitaka tuendeshe utembe kwa migu, you know I like it. Nitaka nikubebe ubembe juu kwa juu, you know I like it. I give you everything when I do my things with you, you know I like it. Simama inoka jonko petuzo. Mapenzi ya mekaza gongere na nyundo. Waswahili na maneno yenye vundo. Are you talk about my girl? Ebu dondore utumbo. I say she's my future. Sweet mambucha. Wanga utajuta. Kaika ukuta. Nampa taratibu nampa puta. Puta napenda mwendo kanyage mafuta. Nitaka nikubebe ubembe juu kwa juu. You know I like it. Nitaka tuendeshe utembe kwa migu. You know I like it. Nitaka nikubebe ubembe juu. You know I like it. I give you everything when I do my things with you.
Shukuru niko sawa, so mina vimbada na mpasifa kama kawa, so mina vimbada.
Carry me the go, babe. Carry over, no, babe.
nawapeleka na rada nawapeleka na rien kama au na rada mzee ya beli sharien hapa niko sakata sakata kam sakata shika yoyo kama takamata kam sakata She want a bad man, lock it up. Never seen one like lock it up. Turn around, squeeze and lock it up. Bend over, stretch for the lock it up.
If you get step, you napenda easy vitu. Ebu lalishe neti bado unakutu. Na mapunyeto sona juwa weni sugu. Mango soko wa udai weni lugu. Awo kuja kwangu wakidai njugu. Security nyati wana dai rungu. Reni gani hata, nilidhani hata. Jona rungu hata, moro plani hapa. Piga punyeto akikaza kani dry hata. Story flani za wara. Swaki banshada Niko pin na kichindi kani ngale ata Christophe
Big bang 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 bamboo
Meku teki
Big bang 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 bamboo Big bang 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 bamboo Big bang 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 bamboo buzz big man buzz buzz big man buzz buzz big man buzz big bang 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 bamboo
mekucheki toka zamani tunataka nadhani mimi ndio dunga kama daktari na baki ndani kwa ndani eh yate kwa ndani na baki ndani kwa ndani eh yate Kwandane, na baki ndane, kwandane
Hey, tuna step na ti na kam Tuna left na fia na kam Konga sana tia itakam Na ataki kuja busta kisabe gonga Gonga, gonga tupi gonga Nyonyi pungi, nyonyi uki gonga Gonga, gonga, soko jani piandom Kambia fande mbele tupi songa
Meku cheki toka zamani Tuna taka na dhani Mindi udunga kama daktari Na baki ndane, kwandane Eh yate kwandane na baki ndane kwandane eh yate kwandane na baki ndane kwandane
Neza isha kwa hivyo itisha Tukiwashe kikichatisha Kuguza tezi ivisha Mevisha unanimaliza Masha rungu lonchizishe Napenda umbu nda kufurisha Mezi isa endopimishe Kushibishwa kumbulingizwa
Mekucheki toka zamani Tunataka na dhani Mindi udunga kama daktari Na baki ndane kwa ndane Eee yate kwa ndane Na baki ndane Kwandane, eh, yat Kwandane, kwandane
Kwandane, weza, imeweza na Ukienda, basi enda na Imeweza, imeweza na Ukibebwa, basi bebwa na Kitu safi and a chain chain Mali safi and a chain chain Kitu safi and a chain chain Mali safi and a chain chain Wamlambes, kaulime Nisha kwa champes, neme wacha kuwasili Dio mana na bachei na machingri na squeezy Wajiji macheku senywa dikalamo ziandiki Mawenki bao kuzibeba ni tizi Nakaka nisa empty hakuna kasisi Badai niko rienya madrinks na mayens Manai niko drinks dona niki blacky ten Sai siko right say tabidi nime left Kipuri vanyo ziko brother nitaze Imeweza imeweza na kakienda basi enda na Imeweza imeweza na ukibebwa basi bebwa na Champagne adi Mama bloti ya na call masanse aki Dani ni magal shot za bunde nani Squeezy tumekafunga tukatupa ki Yoma na miudunga kamsumari Na kitu imebaki ni kumea tukitami Jundani ya wolente ni na kambi ya ganji Na squeezy sinarende ni na gang ya wafuasi Imeweza imeweza na Enda basi enda na Imeweza imeweza na Ukibebwa basi bebwa na Pateni
nimechill na kabinti, form ni mingi, hadi anashanga na sisi kila siku ya wiki. Get tipsy, na nikigeto na blow doll on the whiskey. Jack DJ me na blame it on the Henny. We started out slow, nilikuwa jam levy. Ish too crazy, kukumbuka siwezi. Nilijigeto mjuu ya bed, nime plex. Si masoni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice. Si masoni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice. Zime nice, zangu zime nice, zime nice, zime nice, zangu zime nice, zime nice, zime nice, zangu zime nice, zime nice, zime nice, zangu zime nice.
Nipe beat, nipe micro, tasi kalamu. Huu muziki ndiyo kazi na ufanya kwa hamu. Juna teka mali kama Boko Haram. Nike jipa basi nitawandalia karam. Bash mara that that, tunakuja chap chap. Tunakuja na gold, ite ipaka tap tap. Ati, shori wansi tuka snap. Asha tuwa top, asha tisa ya lab.
Sima soni mangire, zime nice.
Mbulu, luku, washa kindukulu. Kamu tukijani ni kupige magi popo. Pali Instagram, gacha chisho na kimboto. Tono na wakesa mina penda mangoko. Mangoto, malokol, siko kwa mbosho. Orosho, madiva zime bundi na nikuru. Kulamba mururu, fika ndono juya koto. Vurugu, kukaba kwa kila
kaudu. Wanga venyu mejibeba, nga miudai, miudai, miupenda. Na penda chako venye uicheza. Nga miudai, miudai, miupenda. Na penda figa fire, yani dangerous. Miudai, miudai, miupenda. Napenda fanya na feel kama veteran. Miu die, miu die, miu penda. Napenda, miu penda, napenda. Miu penda, napenda. Miu penda, napenda. Miu kata makale, naongeza na bale. Kanina maganje, juniko quarantine. Quara, quarantine, quara.
Tukaisunda kwa muguka tunda. Tukacheza tuna distance tunda. Tukacheza tuna di ya utobwa. Kame futa kuru ni umocho. Kame dunga polo budango. Pota toka ndongo kumdondo. Takudunga jongo.
Miukata makale, naongeza na bale. Kanina maganje, juniko quarantine. Kwara, quarantine, kwara.
Nakutaka bro, wangu nakutaka. Maarifa di bro, wako nakutaka. Uneza pata di baba koye kutaka. To sasa nko hapa naomba namba. Sina tabia kaza kamba. Za gwanda ulishani ganga. Tugeuzane baba na mama.
Miukata makale, naongeza na bale. Kanina maganje, juniko quarantine. Quara.
Day ni party ni yako. Na maji tunakata ji yako. Makuki na makeki ni zako. Welcome to Nakaro pitanga ukikata. Kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote. Kata, kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote.
Leo, leo, leo ni leo leo. Ile siku dudu geuka kipepeo. Ile siku pako swing na kibembeo. Ile siku hadi dogezi uweka meow meow. Nina doza kutrow from ni how how. Mr. Loku loku swagi kibao wow. Sio masoni mangira mathao thao. Sio bash make a wish blow hiyo kando.
Nimekam na zawadi kila aina. Makolon na makladi za designer. Kabla tuende bash kwanza tuende dyna. Machapo machipo na teka za kichina. Alafu leo dunga zile zinabana. Zenye mafisi wakiona yes bana. Alafu tipto kidogo siyo sana. Mwambia liakuza tumesema san sana.
Ni birthday ni party ni yako. Na maji tunakata ji yako. Makuki na makeki ni zako. Welcome to Nakaro pitanga ukikata. Kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo
kade watu wokote kada 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 kere tu kada kada usiogope leo tuna party.
Never stress na finesse hizi shida kila zikiniona zinapita niko pilka pilka mali naitajika sijafika stop askimi mbona nimeficha na kama umelala basi boy and with your CD na watu wa kuchoma picha na dai kuivisha kujijenga for the money na dai kuget madogu hama dai kufa the money niko on niko on niko on toa form toa form niko on niko on niko on Toa form. Kani form iwe ya nguvu dash kani form ya ududu pole ya inihusu upu waste my time ni vurugu na come to kiwanma na bado sijishuku cheki jomsupu kuna venyo meiva babe umekosa tu vitungu nokia zazi gedi shita kuwa set unajua bebe na simtu
Now I be say I don't be getting off of you. Yeah, waiting me that nothing I can't over. My baby Anytime when you need me come to me. My shawty, holy Waiting me that nothing I can't over. My baby My shawty, go dick it. My baby
Baby, say you there for me As I there for you Baby, say you there for me As I there for you
Adekaburu kwa Mandela Rudi kwa bibi kinondoni Ambalulu kunjadela Mwanangu gigi simuoni Aje
Ainama
Mama
Ainuka
Baby shot them
Ainama
Hey 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 Shikatuta Onyesha unifofunzo
Ainama
Go down baby
Ainuka
Give it to them baby
Ainama
Hey hey
Shikakuta yeah.
Ruksa kutunza Sosura so shepu Nini kimona tabani Hivi sinura sepetu Ama niwite jina gani hey, Baby gaya badikila Mwendo kama katapila Migu ya pombe tequila She the bad my mind Pamutu bakongo kabila hey, Madongo lunyamila And she so city vanilla She the bad my mind
oh, oh, oh.
Nobody sexy like my baby
adikaburu kwa mandela, rudi kwa bibi kinondoni, ambalulu kunja dela, mwanangu gigi simuoni.
Aina, aina, mera tarang.